Ezekiya 42:1. Wayesengiphumisela egcikeni elingaphandle ngasenyakatho, wangingenisa ekamelweni elibhekene nendawo eyahlwanisiweyo elimalungana nesakhiwo ngasenyakatho. Verse 2. Ohlangothini olude ubude balo buyizingalo ezikhulu, umnyango ongasenyakatho ububanzi babuyizingalo ezingamashumi ayisihlanu. Verse 3. Malungana nezingalo engamashumi amabili ezazingezegceke elingaphakathi namalungana nendawo egandayiweyo eyayingeyegceke elingaphandle, kwakukhona umpheme malungana nompheme elakanyene kathathu. Verse 4. Ngaphambi kwamakemelo kwakukhona indlela yokuhamba, ububanzi balo babuyizingalo engamashumi ngaphakathi nobude babuyizingalo eziyikhulu, iminyango yayo yayingasenyakatho. Verse 5. Amakamelo aphezulu ayemafushane, ngoba imipheme yanciphisa kulawa kunakwaphansi naphakathi esakhweni. Verse 6. Ngokuba ayelakanyene kathathu, ayingenazinsika njengezinsika zamagceke, ngalokho angaphezulu ayehlehlile kunaphansi naphakathi kusukela emhlabathini. Verse 7.
Ugango lwalungaphandle eceleni kwamakamelo ngasegcikeni elingaphandle ngaphambi kwamakamelo, ubude balo babuyizingalo engamashumi ayisihlanu.
Verse 8. Ngoba ubude bamakamelo ayesegcikeni elingaphandle babuyizingalo engamashumi ayisihlanu, kepha bheka ngaphambi kwethempeli kwakuyizingalo eziyikhulu. Verse 9. Kusukela phansi kwalawa amakamelo kwakukhona ukungena ngasempumalanga, lapho kwangena kuwo kuvelwa egcikeni elingaphandle. Verse 10.
Lapho ugangelwe gceke lwaludumbile khona ngasempumalanga ngaphambi kwendawo eyahlwanisiweyo naphambi kwesakhiwo, kwakukhona amakamelo nalapho.
Verse 11. Indlela phambi kwawo yayinjengesimo seyamakamela ngasenyakatho, ububazi babunjengobude, izindawo zazo zokuphuma zazinjengemithetho yazo nanjengeminyango yazo. Verse 12. Njengeminyango yamakamela aseningizimu kwakukhona umnyango esihlokweni sendlela, indlela malungana nogange ngasempumalanga lapho kungenwa kuwo. Verse 13. Wayesethi kimi, amakamelo asenyakatho namakamelo aseningizimu aphambi kwendawo eyahlwanisiweyo mawabe ngamakamelo angcwele, lapho abapristi abaseduze noJehova beyakudla khona okungcwelengcwele, babeke khona okungcwelengcwele, nomnikelo wempuphu, nomnikelo wesono, nomnikelo wecala, ngokuba indawo ingcwele. Verse 14. Lapho abapristi bengena bayokuphuma endaweni engcwele ukuya egcineni elingaphandle, kepha bayakubeka lapho izambatho zabo abakhonze ngazo, ngoba bayingcwele, bayakwembatha ezinye izingubo basondele kulokhu okungokwabantu. Verse 15. Lapho seqede ukulinganisa indle ngaphakathi, wangiphumisa ngendlela yesanga elingasempumalanga walinganisa ukuzungeza. Verse 16. Walinganisa uhlangothi lwasempumalanga ngohlanga lokulinganisa izinhlanga ezingamakhulu ayisihlanu ngohlanga lokulinganisa nxazonke. Verse 17. Walinganisa uhlangothi lwasenyakatho izinhlanga ezingamakhulu ayisihlanu ngohlanga lokulinganisa nxazonke. Verse 18.
Walinganisa uhlangothi lwaseningizimu izinhlanga ezingamakhulu ayisihlanu ngohlanga lokulinganisa.
Verse 19. Wayesephendukela uhlangothini lwasentshonalanga, walinganisa izinhlanga ezingamakhulu ayisihlanu ngohlanga lokulinganisa. Verse 20. Walinganisa izinhlangothini zozine, yayinogange nxa zonke, ubude balo babuyizingalo engamakhulu ayisihlanu nobubanzi buyizingalo engamakhulu ayisihlanu, kwahlukanisa phakathi kokungcwele nokungengcwele.